Isaka 7 verse 1. Ndodana yami gcina amazwi ami, uzibekelele imiyalo yami. Verse 2. Gcina imiyalo yami uphile, nomthetho wami njengenhlamvu yeso lakho. Verse 3. Yibophe emnweni yakho uyilobe esibhebheni senhliziyo yakho. Verse 4. Yisho kukho ukuhlakanipha, ungudade wethu, ubizo ukuqonda ngokuthi owazana nawe. Verse 5. Ukuze bakugcine kwesifazane ondindayo, kumfokazi owenza bushelelezi amazwi akhe.
Verse 6. Ngokuba efasiteleni lendlu yami, ngalunguza eheleni lami.
Verse 7. Ngabheka phakathi kwabangenalwazi, ngabona phakathi kwabasha insizwa engenakuqonda. Verse 8. Edlula esitaladini eduze negumbi lakhe, iya endleleni yendlu yakhe. Verse 9. Sekuwelela kusihlwa esigayagayeni sobusuku nobumnyama.
Verse 10. Bheka, isihlangabezwa ngowesifazane, izingubo zakhe zingezesifebe, enobuqili enhlizweni.
Verse 11. Uyanyakaza engenakuthula, inyawo zakhe azihlale endlini yakhe. Verse 12. Manje, usemgwaqweni, nangu sesigcawini, uqamekela emagumbini onke. Verse 13. Useyayibamba uyayanga, uthwala amehlo uthi kuyo. Verse 14. Imhlatshelo emnikelo yokuthula yayingifanele, namuhla sengigcwalisile izithembiso zami. Verse 15. Ngalokho ngiphumile ukuhlangabeza ukuba ngifunisise ubuso bakho, sengikutholile.
Verse 16. Ngendlele umbhede wami ngezindwangu zokumboza, nelinene elinemishwe laseGibhithe.
Verse 17. Ngifafazile umbhede wami ngemure, nangomhlaba, nangokinamona. Verse 18. Woza sizanelise ngothando kuze kuse, sijabule ngokuthandana. Verse 19. Ngokuba indoda yami ayikho ekhaya, ihambile uhambo olude. Verse 20. Yaphatha isikhwama semali ngesandla sayo, iyakubuya ekhaya ngosuku lokuhlangana kwenyanga. Verse 21. Uyamphambukisa ngamazwi akhe amaningi amahle, ngokuthopha kwezindebe zakhe uyamyenga. Verse 22. Uyamlandela masinyane njengenkabi iya ekuhlatshweni, nanjengamaketanga ehlela isiboshwa esiyisiwula. Verse 23. Umcibisholo uzohlaba isibindi sakhe njengenyoni isheshela ogibeni, ingazi ukuthi lubekele ukuphila kwayo. Verse 24. Ngalokho, bantwana, ngizweni, nilalele amazwi omlomo wami. Verse 25. Inhliziyo yakho mayingaphambukeli ezindleleni zakhe, ungahambi emkhondweni yakhe. Verse 26. Ngokuba uwisile phansi abaningi abalimeleyo, ababuleweyo bakhe bayisixuku esikhulu.
Verse 27. Indlu yakhe indlela eya endaweni yabafileyo, yehlela emakamelweni okufa.